Mama wa Buganda naba gereka Slavia Najinda alasobu kurobo kutende kavana mumiri mwejenja ulo omuli obuli minebia mikone vina bayamba mblamu wabobo mumaso naba gereka agamante vana tibasanyira wabula na wabwe njini okubake minime mitontono jibasubulo kwenye giramu na dala mulumula vina vyo gerede mstakate chomunu njogwe kumino muenda chindi la kusomulia Holmes Daleni egayaza nga wano naba gereka alambu de kwa sakata bali mkubangula mbio buwangwa na emirimu ejenja ulo
abana hava msakate tebabe na uweza uwa ntibali nda mmele bala be mmele nche tuse kumeza nebalia neba manjine mmele yo eva evetia bajiri nyebatia eva mlusuku bajiri mabatia bajijayo batia era bajikuzabatio kubanti no mmele evera nunji garden zi eza vegetables maybe ntebi dala vingi dala abana abajja wano babanga nabo bafuna omukisa okusobola okulaba ebintu ebyo engeri gye bikulamu engeri gye bilabirirwamu waliwo n'abayiza okukola sandals okukola obusapatu okukola engato okukola arts ne crafts ebintu bingi nnyo kugamba abaana bye bayize era bye bagamba nti twagala twandyagadde tudde osobole okukola ebintu bino
kati nabagereka ayogedde ne ku nteekateeka y'okusomesa abaana okweterekera ensimbi
abana asitwagala bave buto nga bamanyi okwata sente bazikwata batya basavinga batya basobola batya okukola kugamba nga sente baji babanga baji bajiwa ekitibwa okuviira ddala ku ntandikwa n'okulaba ekolebwa etya era n'okola nti basobola okusavinga n'okubikozesaamu ebyomugaso gye bujja Red Cross babaddewo okuyigiriza abaana first aid kintu kikulu nnyo kubanga kitaasa obulamu ekintu bwe kiba kigudde ku muntu nga amangu ago basobola okulaba engeri ki gye bamutaasaamu okumubeezaawo ate okutuusa bw'atuuka mu ddwaliro oba bw'afuna obujjanjabi bwe yeetaaga